Ngechokala moyo wanga osangalala kukala ndiweyo mami neyo ndinadala kuvana ngati wana kugawana chako janga wandika wantima wanga osanama pa number one weyo unakala ndiwe nkazi olimbika
izindizona
umadziwa chochita
ndipo ndakukonda
umadziwa choyipa
chomwe ndinakukondera
umandilimbikitsa mana kazi ndakufela ndimango kuganizira basi ndima wanga iwe ndakunyanyalira
And I want you to know I'm in love with you.